I've been threatening to play some music from Taz Bolingo, the orchestra Taz Bolingo, the orchestra Feminine de Zaire, a band made up entirely of women. They only put out one album, to my knowledge. It's called La Loi du Talion, and I've got that title cut for you queued up right here. They play all the instruments, guitars, saxophones, singing, you name it. I saw a great video where they got their kids out dancing in front of them. Great band, Taz Bolingo.
Bye. Chaloboko, Julio de la Mambu. Vieux Bedel, la Katia Silou. Pacifique États-Unis, Chikose Abba.
Kai Kaimé, les jeunes premiers de Paris.
J'ai l'amour bien la Nayoka qui sait Zamo. Nacha qui t'aime, l'Okola Saint-Thomas. Nanima qui t'aime.
Bambula J3, Bambusel.
Bambula na basanza, ngai se kole na mawanambai. Mekosila, mokolo nini rajo. Mboma, jeri kandwe.
Richard Lwemba, maswa li boso ena na loseba ebe taka e.
Damira yesana levi di yeso no
tikema monze marashi li kupa na kini
papa mukelenge papito mbala
eclaire mi tiro tikema monze mali kolo yango mamola yo neke bakati mapapu vraiment na ko pimwa ndenge ho desire ngoma
bileza nga mongwe lengi tena mona kwa mai pepe tandite atanga bombole.
Nous sommes à Mali, Saint-Denis, Moïse est demeuré. Oh, encore à Kengengi. L'âme du temple, Flavien assistant, s'il te plaît. Avec les grands ingénieurs, Johan Pekka.
Yassina Luketu Yabanganga, Yonani Abotayo, Bibi Shendala.
Chéri, Chaki de Chaki.
Belgique,
Mireille Kinanga,
priez comme les briques. ebinga nu
bolingo na nga marque de possessinier
akati ya motema munu
si ti save sa rapomolo
na kati ya bashwa ya munu
bolingo ngo ndenge salie
akati ya motema munu
oh dès que je me réveille
na kati ya bashwa ya munu
avant de dormir
akati ya motema munu
yes sixa yes sixa
photo
na mana kesha lolango ya
Soki balela ka sant banami ke misala incha setonda babote mabale koma mpasi batula pe mingi bazali miso mabango sena basi ya baninga sakina incha selinga kate koyoka bolingani songi songi na mabala ya bato tomilengela kumia teme besakina na komema yo na mboka na biso na mon village natal ki e l'image du paradis sakina mon ange gardien sakina femme africaine tu es la plus belle de la terre symbole à ba beauté et pourtant ya biso bolingoli konga te ninia sokisaka bango na mitema mama sont jaloux de notre amitié. Et pour ta yabi sobo ni boli konga tene ni nezo ki saka bangona mi temba jaloux de notre amitié.
Don't papa.
Right, that last track was J.P. Busse from the LP Longindo Yakasapard from 1988 on the Bono Music label. We heard the song called Saki Sakina. Before that, Rikoko Bulam Bemba from his 2013 CD Metaphysique. We heard the song called Singa Luketu. And before that, by request, going out to Anastasia, wanted to hear something from the 2002 CD Jo Muke from Bozi Boziana L'Antichoc. We heard the song called Mobembo. Here's some information about another program right here on WRIR.
Finding good music is challenging. Richmond's good music is played in living rooms, basements, and bars. Shannon Cleary is here to showcase music you wouldn't hear otherwise and play you some of his favorites. Commonwealth of Notions is a love letter to the music scene of Richmond. Hear it every Friday night, 7 p.m. to 9 p.m. on WRIR 97.3.
That's pretty much the story of all of us DJs here at WRIR. It's a labor of love, bringing you music that we love and hope that you'll hear something new that you haven't heard before and enjoy it. This is Ambiance Congo. My name is David, also known as DJ Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot, and he'll be joining me in about, he'll be joining me at 5 o'clock. I can't do the math in my head right now. For 2 hours of African, Latin, and Caribbean music every Sunday, every single Sunday, right here on WRIR. Keep it cranked up loud for that program. The next song I'm going to play is one from Taboulé and L'Orchestre Afrisa International, the song Papa Do from the CD compilation put out on the now sadly defunct Ngoyarto label called Papa Do Volume 2. Here's Papa Do from Taboulé Rochereau.
Mokili elengi pesuka basio emoni ngalelo yona mokili bande komingi bamona yango kokufela papa na bomwana ezala kajesuka basio tata na mama baka bwana baeba terine koela bana ho die Bye. bana eza kopela na katanda peza kozika ho na vinanga o papa do Rosalina ide mon susu de papa de la invitation alinga kaka te ko bimananga alinga le bino na moto mon susu te kaka na bina na ye o papa do e bani pe pole kaye o papa do e komine fosa la sonilo
I'm gonna Is that it for? mboka mosika nali prevido afonsina oza mboka mosika inalita na avion afonsina osiliki kutu okei na amerika afonsina okomi mboka mosika 48 heures na avion afonsina Nakona pisali kwala nakabon etikali na nani Sere pa ma foto abomi avonsi na yeye Sere pa ma foto abomi
Okay, that last track was Poppy Tex and L'Orchestra Empira Bakuba from the LP Livre d'Or. We heard the song called Ce n'est pas de ma faute. Before that, Papa Doe from Taboulé. I'm going to play one more for you, and then it'll be time for the Motherland Influence. What was I going to play? I was going to play a song from Bona OK, led up by Le Poète Lutumba Simuro. I'm going to play this song for you called Ofela Azongi. See you again in 2 weeks.
Zambe yozali kolo
Well, I'm playing something from Ambiance Kasavugu by mistake. Play a song called Mukili Kakaboye. Won't be able to get the whole thing in, but enjoy.
Basusu basanga mbongo e Biso nyoso basala biso na nzambe o Ina nini toke sereke ngo ya o
Mokili ya kakapo ye Mokili ya konda makambo e Mokili ya utapia na yeba
Batonda bomengo kakabango bato kakai Basanga kakapasyo ya nifelo e Mokili on the complique yo mokili Zambe yo di mambo e konini yo
Mokili yo kakapo yo Mokili yo konda makambo yo Mokili yo utapio na yeba
Longo la biso liwa na bampasi toko monae Salisa biso eto bikae Bombo bolongwa awana mokili Milimo miambato mipe maongo nzambe o
Mokili yo kakapo yo Mokili yo konda makambo yo Mokili yo utawapia na yeba
Bato misusu mitema ya satana bazwaka Banyo koloko batonda bobo toloko la baumboe Mokili yo nde komplike yo mokili Nzambe yo ndi mambo e ponini o
Mokili yo kakapo yo
Batoni susu batonda mbongo e Basusu basanga mbongo e mama o Biso nyoso basara biso na nzambe o Pona nini toke seneke ngo ya o
Mokili yo kakapo ye Mokili yo tonda makambo e Mokili yo utapia na yeba
Batonda bomengo kakabango bato kakai Bazanga kaka pasyo yo yali felo Mokili yo nde komplike yo mokili Nzambe yo ndi mambo e ponini yo
Mokili yo kaka boye Mokili yo tonda makambo e Mokili yo utawapia na yeba
Batonda bomengo kaka bango Bado kakai Banyo koloko bastonga bobo toloko la baumbwe Mokili yo nde komplike yo mokili Nzambe yo ndi mambo e ponini yo
Mokili yo kakapo ye Mokili yo tonda makambo ye Mokili yo utawapia na yeba
Longo la biso liwa na bampasi toko monae Salisa biso eto bikae Bombo bolongwa awana mokili Milimo miabato mipe maongo nzambe o
Mokili yo kakapo ye Mokili yo tonda makambo ye Mokili yo utawapia na yeba
Est-ce que tu moyen Je bois et tu donnes. Je bois et tu donnes. Je bois et tu donnes.
Wasaba.